Ia i seli i sā moana a vea ma wha masino o le wha masino ngā wha avao mā lō i soli ngā tūlā fono po o le International Criminal Court i le Hague le li i o Tuiloma ne Ronnie Slade. O le International Criminal Court, po o le ICC, na wha avai eina e mā lō au wha atasi le tausanga ia feiva se lau iwa sa fulma le valu, ma e yeini sina mōlia ma wha salaina ai i soli tūlā fono mātu ia a ngā i isi tangata. E pei onisi na whaia sā wanga i taua i le Balkans ma Afrika. O le ICC, na whaavae lalo o le Rome Statute, e whaamalosi aia tunu ue āwai, e sā i saia se tangata o lo omolia, ma mana o mia o na tuwina i luma o le whamasinonga a le International Criminal Court. E se laulua se fulma le whaa tunu u o lo āwai i le ICC. Pei taia le matua malosi tele le pule le ICC, ona ele o saini a ao iai, ia nisi o atunuu, po o atunuu sili ona malolosi i le lalolangi. Ele o saini a ao iai Amerika, ele o saini a ao iai Saina, ele o saini a ao iai Rusia, i le Rome Statute. O le finaunga, ele aise a ia po o se puli le ICC, e su esu e inai so o se tangata, e tula i mai i le tofi peresetene uia atunuu, mani ala tau faai unga e faia. Fai mwhātai ta inga, o le tawai Iraq ma Afghanistan, e le mawhai le ICC, o na su esu eina le peresetene o Amerika na whaatonuina i a oso fa inga. E ono se fulu isi atunuu i le lalolangi po olo i lalo li o malo au whaatasi, e le o saini a ao i le International Criminal Court. O se tasi o atunuu na mua mua saini a ao i le ICC, o Afrika i saute, a olea ua fola fola nei e lona peresetene le tū umuli o lona atunuu mai le whamasinonga. Na whaalia le minista o whamasinonga i Afrika i saute, Michael Masuta, o tūlā fono a lona atunuu e pui pui ai o na tai, mai le suetu eina o alatau whaai unga, e seisi whamasinonga i seisi atunuu i le lalolangi.
Written notice to withdraw from the Rome Statute of the International Criminal Court has been submitted to the Secretary General of the United Nations in accordance with Article 127(1) of the Rome Statute of the International Criminal Court. The withdrawal will take effect 1 year after the Secretary General has received the notification.
Na ye ta ua o le whaamasinoina e le ICC o se ta itai o se isi atunuu ua afiai le tūlanga tū toatasi o le atunuu.
In order to ensure South Africa's continued ability to conduct active diplomatic relations, a bill proposing the repeal of the implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court Act 2002 will soon be tabled in Parliament.
Michael Masuta, le minister of Amasinonga Maritula for Noi Afrika Saute. Na faalia le faanoanoa o le failau tusi awao malo au faatasi tupua Ban Ki-moon i le faai unga a le fainga malo i Afrika i saute. I sana faamatalanga na faai loa mai e awala i se suito upu le tamaita i Stephanie Dujarric na ieta ua.
Secretary General does regret the decision by the government of South Africa. Over the last two decades, the world has made enormous strides towards the development of a global system of international criminal justice with the ICC at its core. And the Secretary General also recalls a significant role played by South Africa in the establishment of the Rome Statutes and the ICC, with, in fact, South Africa being one of the first countries to sign on to the Rome Statutes.
Stefan. O se tasi o whamasino mai Afrika i saute na se e le ICC o le li o Richard Goldstone o ia na se e whamasinonga o ta itai o tunuu o former Yugoslavia ma Rwanda ia na mōlia i le whaitau se lau wafe o tangata na whasiotia i taua na whaia ia tunuu. Na saunoa Richard Goldstone i se talanoanga ma le BBC o le toatele o tangata na mōlia i lumo le ICC o ta itai o atunu o Afrika na tu ua ia ma molia e o lātou lava tangata.
It's a very sad day for me. South Africa has played a crucial and leading role in setting up the International Criminal Court, the ICC. In 2002, South Africa not only ratified the statute, but in addition, the South African Parliament passed enabling legislation, in effect making the Rome Statute part of South African law. It's certainly my opinion that this purported withdrawal now by the South African executive is both unlawful and unconstitutional.
Richard Goldstone.